mukago okutaba abalina akawuka aka mukenenya, the National Forum of Persons Living with HIV AIDS Network in Uganda wanjagidde gavumenti okwanguyirizaako enteekateeka ey'okubunyisa eddagala eryaleeteddwa mu bwangu eritangira akawuka aka mukenenya. Minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole ekya Global Fund balina dozi eddagala ery'empiso ery'ekika kya Lena Capaville lye baatuusizza kuno erigenda okukubwa abantu abali ku bwerinde obw'okukwatibwa mu Kenya. Gavumenti egamba nti dozi eziwera 1,920 zezaakafunibwako okuyambako bannayuganda abali ku ndeboolebo ez'okukwatibwa akawuka aka mu Kenya. Eddagala lino lya mpiso era omuntu afuna dozi 2 buli mwaka nga buli mpiso emukuba oluvannyuma lw'emyezi 6. Eddagala eryogerwako teriwonya mukenenya wabula liyambako okutangira akawuka ako ng'omuntu akubiddwa empiso eyo tasobola kusiigibwa akawuka ako. Kitegeerekese nti eddagala eryo ligenda kutandika okugabanyizibwa malwaliro ag'enjawulo okutandika n'omwezi ogujja. Gavumenti egamba nti abavubuka wakati w'emyaka 15 n'emyaka 24 abali abakyala abazito n'abayonsa abavubi abakyala wamu n'abalenga akaboozi abagoba b'emmotoka ku ng'enda empanvu be basuubira okusooka okuganyulwa mu ddagala eryo. Wabula Flavia Kyomukama akulira omukago ogutaba abawangala n'akawuka aka mukenenya agambye nti gavumenti esaana okwanguyirizaako okutandisa abantu eddagala eryo kubanga ligenda kujuna nnyo mu lutalo olwo.
Banguye ogitambuza ogitwala mu malwaliro agalondebwamu oba ebifo ebyo byalondebwamu okuteekayo eddagala lino. Ba recruiting n'abantu nsuubira abali tebanakugamba ani n'ani n'ani batandikirewo obunambiro guno omwezi n'ogujja by June eddagala eryo abantu babe nga batandise oddimira. Naye ate eddagala eryo olimanyisa abantu lyetagatandika kati ekinoonyasa ebitongole byanakyewa kuba ffe tutuukirira abantu wansi bali betubeera nabo ababi babeera mu maka gaffe oluusi bambi baffe baganda baffe baana baffe tutandika okubakubiriza n'okubakola ki
Kyomukama era asabye gavumenti okukwatagana n'ebitongole ebikola kulwanyisa mukenenya okuyambako okulaga ebitundu ebisingamu obwetaavu obw'eddagala lino mu Uganda.
Tubalowooza nti katubaleka eddagala eribonya mukenenya tukaka tusaba gavumenti n'abe n'ebekikwatako bonna abagenda oddifuna kubanga jjukira nti bagenda ddiwa ebitongole oba facilities saawa eno babaweereza eddagala eryo naye ate ne simanyi oba baali batadde mu kukola what we call a communication strategy for this medicine. So as they deliver it to the facilities they should have a very robust communication strategy. Iraga ensomesa ba media bali reporting ekoki ensomesa abamadini balisomese batya balitegeerako batya kati nafe aba community nga bwe tubadde ogwaffe gubadde gwa community education and the treatment literacy or medicine.
Ayogerera minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga Emmanuel Ainebyona yategeeza kyabasa nti abantu basaana okukimanya nti eddagala eryo lyakugabwa ku bwerere malwaliro gonna naye nga banaalifuna bakimanye nti eriwonya era beewale okwejabaata.